Malanda mai ka ume puna me hilo, hele mai kona me kohala me hamakua he ka ele o ai pio he pola o mahiki, he uka o ai mea he awa ka o ai hai, he kupe no kava a o poli ahu, he pala mauna wa ke a iluna, paa kua hivi ke ali I kavaa, oho ia I ka hanana kue, ye, ye, ye. Malana mai ka ume puna me hilo, hele mai kona me kohala me hama kua he ka ele o ai pio he pola o mahiki, he uka o ai mea he awa ka o ai hai, he kupe no kawa a o poli ahu, he pala mauna wa ke a iluna, paa kua hivi ke ali I kawa a, oho ia I ka hanana kuea.